Baba saskia, ratiba yangu inanzia napoamkia. Naona toto shasinzia, peace nikibao. Drop to location wanakutimbia. Wabi Google li check brother. I pull up with my gang gang, napita kwa plan kula shada. Hurry at your own risk brother. Tamaliza hela, awezi maliza ba mother, yep. Boss ya pingwi hapa mimosh ni mingi. Tumesha force slow time ya kuboo kidingi. Na bila mtonyo hovimbi wejifungie kibidi. Tupisi utazila kwa macho kiwa broke ulindi.
So anangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Tembeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Hatuna ratiba.
Amko serious.
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Let's go join the blunt kabla ya kula. Na short vale grand cream late mamedula. Michongo inaenda vula. Swag ni kemula. Louis V cap, Louis V kaptula. Sina ratiba, kwani ratiba inasema nini? These boots dafanya matus na mapini. Na hizi kusha kilini, niki switch ya wazimi. Wazush kuwa wini, na bidi ni push Lamborghini. Wauni tunafanya watoto na ruka fence. Wambia linzi wenu hawawezi kundefense. Niko tila lila VIP camp.
So na shangaa baka leo, bado na share vikini.
What? So anangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Tembeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Hatuna ratiba. Toa ratiba.
Leo bongo kesho kwa madiba. Beta mchongo tukonyeshi mshari mpaka mida. Habari mko wapi mara mnatoka saa ngapi? Maswari kafisa mida. Siu na cheki maniga wamepoa kama wanajeshe shaji seti. Wana nashambulia na wana kaba full becky. Hilo tambi foolish kwa mpopote kambi bro. Ngoma igandi chombo isandi mpaka majogo. Oh no, ratiba za kifo. Anzia mbezi kazi ya sinza zima kari ya ko. Chaka tu chaka na chombo bada ya waka. Ndo kwanza tungi la stata. Bebe tuisha kamata. Kwa ratiba tunatimba tu faster.
So anangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Tembeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Hatuna ratiba.
Amko serious.
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Hatuna ratiba. Toa ratiba.
I'm in a building introducing myself.